utitiwe mtangami Nipalielu mtangami ngingamazi Nifisu mautolele mubigo Usaveile utibaba Nititiwe mtangami Nipalieli ngale ya mengingayazi Nifisu mautolele mubigo Usaveile utibaba Niagutanda we mtangami Niagutanda lakukona Angizange ngakulahla umama wakho wabaleka nawe ngiyakuthanda wemntanami ngiyakuthanda ngane yami angizange ngakulahla umama wakho wabaleka nawe ngiyititiye wemntanami ngikubhalela noma ngingakwazi ngifisa mawuthola lo mubiko usabele uthi baba Ipate ya buto ngule Uma ngibono mtala mezala yetwa Ebe konu mfo wabo mtala Eza tatwa wanigwe ngindota Ipate ya buto ngule Angisala lina sebo sugu Au au ngomta nami Marabu ya ngomta nami Ipate ya buto ngule Uma ngibono sebo lele sala yetwa Ebe konu mfo wabo mtala Agaguye umtanami
Iputa laba umama wako Iputa laba umama wako Mina natanana Iputa laba umama wako Iputa laba umama wako Mina natanana Mina natanana
Mtanami nguyisho, nifisa waze nguyisho yimino baba wako nisho baba wako ekazi uye mtana mimi nguyito nifisa waze nguyito yimino baba wako nisho baba wako ekazi lolu tandi nyalo lwefana nezezi ngoba umazo baba wako nisho baba wako ekazi lapho kona mtana mhawo nifisa wazo uti nguyito futa ngeye ngile vale ngeye kutanda wei
Iputa laba umama wako Iputa laba